Ah, what you say? Skia. Wakalewa, yeah. Ati nini?
Fuck my gosh.
Skia gosh. Kuna ngeo slani, ana gitu wa teresa, ana daini msitu du mashash. Story ya hudem nilimpata kewa nikienda kwa loka likuwa fine figure ana kaka chupa kuchocho na marif nikasema ntupe luga kujibonga kama man nika offer by drink bila ye kukata akajibu kama bazu kujichocha nika buy hiyo drink dogo dogo mistari nikaanza kuzitupa akiflatu na mimi oh my siku jwali kwa na mtu mavidevu na viding zilikanga kini kitu jamo hudem alikuwa tundenga na hiyo na unfisa tere 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 sia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza tere 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 sia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza kuna meninoki kama kiguna njia na vile menidedu dadhani mini mesia na kuna venya mejibeba kuliko dunia na dora kama chombo nikizama kagunia kumfanya miujiza kaza Jeremia kumpanda chini kumride kangamia waza kini beginners kia kupandisia kushoto kulia fisi wakiangalia dere dere ye upenda nganderere nyuma mbele ni gonye kakadere paka madedeleze ni ngoe izo pembe ni chome kama ini ni tere mshe na sembe
tere 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 sia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza tere 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 sia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza
kuna venye hizo macho zako zimenibamba ndio maana niko hapa baby nataka namba twende tukejani kwanza tukapike sapa nikule nikikukula hadi kwa kitanda ukapenda njoo hizi mami niko pandizia na design nika keki manyua na nyunyuzia tickets kai zimeruka kwa pazia jonyewe demi kiki kumwaga nimeingizia koni bamba nikianza kukashika majegi na nyewe kako loyal na kaitaga my lady kutoka Monday to Friday to Saturday hadi weekend na kaitaga assassin jonyewe nimekadedi
tere 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 sia tere 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 sia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza tere 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 tere